How I done that really cop professor? Let me think this paper classic.
Audio garage. Clock, clock, clock.
Back in the ghetto jetu zalwa. Mbela tetu kiriza kwebaka. We are so dandina to make the paper. Netu sabamu kama ya tuwanguza. Kumotima mweda wina. Migano time si uliriza baluza. Uliku machava mokazi goge. Alumba Kampala gaya koba mokisa kwe. Echiroto chakuzimba Kampala sobo mwole mesa. Obelo moti debiroto. Kumotima mweda wina. Migano time si uliriza baluza. Misho ni kuangula. Teri kupoa. Jagala kuchusa kumbela. Echiroto chakuangula. Mini demand in me life. Jagala kuchusa jembela. Misho ni kuangula. Teri kupoa. Jagala kuchusa kumbela. Echiroto chakuangula. Mini demand in me life. Jagala kuchusa jembela. Ngomo vobo kali nechiroto. Akera kumacha kufatira batoto. Many bigger dreams for me yet. No time but the energy. Far away you distance. Ebela mwendi mori. We got the hustle move gaga. Let's see login. Bula muturi kulu tambi. We fili muskato suwira funa buyambi eh. Wane Kampala kujoga mubibala. Simolo wale kito nyego wanga bakatala. Kati yemuka we make another ending. Chisoboka mikisa kwejiri kupending. Gawade tusula kumoto. Tufesa mazigo wavu ze chiboko. Kuwavu sili na potioni. Mbule sentia everyday eva questioni. Kukola nyoka timishoni. Asimi yaso gempade komishoni. Mishoni kuangula. Teri kupowa. Jagala kuchusa kumbela. Echiroto cha kuangula. Mini demand in me life. Jagala kuchusa jembela. Misho ni kuangula. Teri kupowa. Jagala kuchusa kumbela. Echiroto cha kuangula. Mini demand in me life. Jagala kuchusa jembela.
Baki nge kesto jetu zalwa. Ela tetu kiriza kwebaka. Uye soda nina tume kipepa. Nitusabamu kama ya tuwanguza.
Like a soldier, go fight till I die. Paper classic, clock on the beat. Rest a man never die.